mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu na mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri sanga rero uyu munsi turakomeza ikiganiro kuri gahunda y'umuryango ihorere mu Nyarwanda. Umuryango wiyemeje gufasha abafite ubushobozi buke. Mube hafi rero ya radio yanyu mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Uyu munsi twatumiye bamwe mubo uwo muryango wafashije. Muri sanga mwese kuri radio yanyu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bavandimwe nshuti z'ijwi rya Amerika mwiriwe neza abandi mwaramutse nongere mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru umuyobozi w'umuryango ihorere mu Nyarwanda yatubwiye uburyo uwo muryango ufasha abafite ubushobozi buke barimo abakora uburaya n'ababuvuyemo. Babwiye muri ubwo buraya rero ku mpamvu zitandukanye, bamwe bwari uburyo bwo gushakisha imibereho ariko kandi ingaruka bahuriramo nazo cyangwa se bahuriyemo nazo ntizibarika. Urugero rero, uburaya ni kimwe mu bintu biteza umurindi indwara ya sida. Sida ikaba kimwe mu bibazo byugarije isi ariko cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Inkurikizi z'ubwo buraya hamwe n'iyo ndwara ya sida nazo zigenda zirushaho kumerera nabi by'umwihariko abantu b'igitsina gore mu mibereho yabo ya buri munsi. Ibi nabyo bikagira ingaruka kuri sosiyete muri rusange cyane cyane mu mibereho y'umuryango. Umuryango ihorere mu Nyarwanda organization utegamiye kuri leta wiyemeje gushakira umuti ibibazo ufasha abagore bafite ubushobozi buke mu Rwanda nkuko nari nabivuze ntangira. Mu byo wiyemeje, uwo muryango wiyemeje harimo kuvugurura ibikorwa byo gukumira virusi itera sida no kwita ku barwayi hamwe no gushyigikira amatsinda atishoboye hahanini ay'abagore. Mu kiganiro muri sanga rero uyu munsi turaganira na bamwe mu babonye ubwo bufasha bw'umuryango ihorere mu Nyarwanda. Umuhuzabikorwa w'uwo muryango nawe arabari hafi. Turabaha umwanya rero nshuti mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Muduhe telefone zanyu nk'uko bisanzwe. Telefone yacu mwifashisha ya WhatsApp ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202441931. Nk'uko rero nari mbivuze, turabanza tuganire n'umuhuzabikorwa w'umuryango ihorere mu Nyarwanda. Ni Bwana Aimable Mwana, nawe aratubwira serivisi uyu muryango ugeza kuri abo banyarwandakazi bafite ubushobozi buke. Nyuma turaza kuganira nabo uwo muryango ahagarariye ufasha. Tabatindiye rero, reka tubanze twakire umwe muri abo batumirwa bacu. Aimable Mwana, nawe ndabaramukije. Mukomere cyane kandi nongeye kubashimira umwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Kama nagira ngo mu gutangira rwose ngusabe wongere usobanure muri make abatarakurikiye ikiganiro cyacu giheruka. Uyu muryango ubereye umuhuzabikorwa muri make utanga ubuhe bufasha.
Nk'uko twari twavuze mu kiganiro cy'ubushize, harimo gahunda zo kurwanya icyorezo cya sida, guteza imbere ubuzima, gufasha abafite ubushobozi buke kwiteza imbere, ibyo twita economic strengthening. Hanyuma hakabamo n'ibikorwa bitandukanye bijyanye na vocation training cyangwa se
gutanga amahugurwa.
Muri izo gahunda rero tubafashamo zigiye zitandukanye n'uburyo bikorwamo. Ndumva ubushize twarabivuze cyane. Tuzakuvuga ko uyu munsi muza kugira umwanya wo kuganira n'abagenerwa bikorwa abanumva mushobora kuza kuvugana nabo bari hirya mu gihugu no hino. Ikindi nacyo mboneho n'umwanya wo kwifuriza abagore bose ku isi yose umunsi mukuru mpuzamahanga wabo. Ikindi ni uko baza kugerageza kubafasha kubereka aho bavuye, aho bageze, n'aho bagana n'icyizere bifitiye. Reka rero ntaza gutwara umwanya munini, ndumva uyu munsi ari uwo abagenerwa bikorwa mushobore kuganira nabo.
Murakoze cyane. Mbere y'uko mugenda ariko mwatubwira muri makeya aho ibikorwa byanyu mubikorera muri kino gihe mu Rwanda mu bice bitandukanye.
Dufite ibikorwa muri mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, muri Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro, tukagira mu Burengerazuba, muri Rusizi, muri Rubavu, mu Majyepfo dufite Muhanga na Ruhango, hakaba n'Amajyaruguru na Musanze. Aho ni cyane cyane mu rwego rwo guteza imbere abagore. Hakaba n'izindi gahunda zitandukanye zo gufasha abatishoboye, ariko byo bigiye bivangavanze, harimo n'ababana n'ubwandu bwa SIDA nabo barafashwa mu tundi turere. Ariko by'umwihariko kuri iki kiganiro, kuko twari twahitemo ko dufokasinga kuri aba badamu n'ubushobozi buke, bamwe bahoze mu Buraya n'abandi bakibirimo ariko bagenda babuzamo, ni muri urwo rwego navuze ngo uyu munsi reka dufokasinge kuri abagabo.
Reka ngushimire cyane rwose Mabre Mwana, nawe umuyobozi w'umuryango uhorere Munyarwanda. Ubwo turaganira nyine nabo uyu muryango ufasha, nk'uko twabivuze turaza kureba aho baturutse, aho bageze, naho barimo kwerekeza muri iki gihe. Abo rero nk'uko twabivuze nabahoze mu mwuga w'uburaya, bo turi buganire nabo nk'uko Emabre abitubwiye, bafasha mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ariko muri aka kanya bo turi buganire nabo bari muri Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda, hanyuma na Muhanga mu Majyepfo y'igihugu. Reka twakire Tumukunde Eugenie, uranyumva?
Ndabumva.
Muraho neza, murakomeye?
Twari
tura. Nuko nanjye mbifurize rero umwaka nako umunsi mwiza wa abari n'abategarugori, nubwo wabaye ejo, nizere ko mwabizihije neza.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Viviane Uwimana ari muri Rubavu. Viviane, uranyumva?
Ndakumva neza. Ni Wivine?
Wivine. Wivine Uwimana. Urakoze cyane nawe kuba wemeye kuganira na radio Ijwi rya Amerika. Nkaba ngira ngo nguhereho utubwire mbese muri make uyu muryango Ihorere Munyarwanda wawumenye ute?
Umuryango Ihorere Munyarwanda, umuryango ni umuryango ukorera mu karere ka Rubavu. Ari umuryango ari umuryango utegamiye kuri leta.
Wawumenye gute wowe? Wawumenye ute kugira ngo ugufashe, wawugezeho gute?
Ni umuryango waje utoragura abakobwa bakoraga umwuga w'uburaya, utuvana mu mwuga w'uburaya nyine utubumbira hamwe, tubasha kwishyira hamwe, tukigisha ibintu bitandukanye harimo no kwipimisha uko kubatera SIDA.
Wowe uwo muryango wagufashije ute? Uwo muryango wagufashije ute?
Wamfashije iki? Mu byo wamfashije ni byinshi. Harimo kuba waranyigishije kumenya uko mpagaze. Icyo nicyo cya mbere mbona wamfashijeho, sintangarugero. Ntabwo nari nzi uko mpagaze, nari umukobwa ukorera mu kavuyo, ukora uburaya ntazi aho nshingiye. Ariko aho Ihorere Munyarwanda yaje gukorera mu karere ka Rubavu, twaje kwimbira hamwe, tuza kujya kwipimisha menye uko mpagaze nsanga mbana n'ubwandu ubwo mbasha kumenya gufata imiti menye uko ngomba kunywa imiti bityo bikanaje byampaye ubuzima bwanjye kugeza na n'ubu ngubu mwumva turi kuganira.
Imana ishimwe. None ubu ibindi bikorwa uwo muryango wagufashije ni ibihe uretse kugufasha kumenya uko uhagaze, kumenya ko ufite ubwandu, nyuma umaze kubona ko ufite ubwandu uwo mwuga se warawukomeje cyangwa warawuhagaditse?
Ikindi kintu waje kudufasha waduhaye ubukangurambaga, dukora ubukangurambaga guhugurwa uko kunywa imiti nyine, tubumva mu matsinda, tubasha no kwegera bagenzi bacu twabanaga hahandi habi twari turi kumwe nabo, tubasha kubashyira hamwe mu matsinda nabo babasha kwipimisha agakoko gatera sida n'ubundi burwayi bwose bubona bwandura mu mibonano mpuzabitsina, kuko ubundi ntabyo twari tuzi. Ikindi cya kabiri bwadukoreye bwabashije kudukura mu bwigunge, tujya hamwe tuba mu matsinda, tuba hamwe twiga byinshi bitandukanye harimo no kumenya uturima tw'igikoni, kuko tumaze kwipimisha ntabwo byarangiriye aho, ntitwo twamaze kumenya kunywa imiti, twibumvira hamwe tumenya kwiga gukora akarima k'igikoni, kugira isuku ku mubiri. Nyuma y'ibyo tumaze gukora ibyo byose, tuza no kwiga kwibumbira hamwe, turizigama, turagurizanya. Ubu muri make abakobwa tukaba turimo gucuruza dufite icyo gukora, buri munyarwanda iza no kutwigisha ibintu byo gusuka, kudoda n'indi myuga itandukanye iciriritse twagiye dukora y'amaboko ari idufashije kugeza na n'ubu. Ibyo dushimire buri munyarwanda aba yarasigeje.
Ye ugume hafi, ubwo turakureka tukomeze tuganire n'abandi nabo bafashijwe n'umuryango Ihorere Munyarwanda. Tumukunde Jenny, nagira ngo nawe utubwire wowe umuryango Ihorere Munyarwanda wagukuye.
Murakoze cyane. Ndi Muhanga. Nkuko mwatangiye mubivuga, turabagore n'abakobwa bahoze mu muhanda bakora umwuga w'uburaya, twiyemeza kuvamo ariko twifashijwe na Ihorere Munyarwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga. Twari abagore n'abakobwa 151, 120 babarura virusi itera sida, abandi aribo badafite virusi. Alo,
ye turakumva, ukomeza.
Ihorere Munyarwanda yaje, ingaruka zari zimaze kuba nyinshi. Hari urumva hari abantu barwaye bafite ikibazo cya virusi batari ku miti, urumva hari abana bavutse batazi base, hari abana batigaga ari amashuri ya segonderi ndetse na primeri. Ihorere Munyarwanda nibwo yaje ifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bashakisha abadamu bose n'abakobwa bari mu muhanda, hanyuma batumbira hamwe, hanyuma duhita dutangira turi asosiyasiyo, baduha amahugurwa atandukanye ayo ku bijyanye n'iyobokamana, ku bijyanye no gukora imyuga iciriritse kandi ibyara inyungu vuba. Buri muntu wese yahisemo icyo abashije, hanyuma bamwe duhitamo kudoda. Ihorere Munyarwanda yaduhaye imashini turadoda, abandi duhitamo gukora isuku. Dukora isuku kubera ko twe twabonye amahugurwa, dukora isuku mu mujyi wa Muhanga ndetse n'inkengero zawo, abandi duhitamo kujya mu buhinzi n'ubworozi.
Mwese mukorera mu matsinda?
Tubikorera mu matsinda, ibyo byose tubikesha Ihorere Munyarwanda. Mu mwaka w'2010 nibwo twabaye koperative.
Umaze ubwo
turi muri koperative, koperative tuwusezerere, ifite ubuhinzi n'ubworozi. Dufite ubworozi bw'amafi, dufite inka tuororoye, dufite inkwavu, dufite n'ingurube, kandi duhinga n'ubuhinzi butandukanye.
Tubusezerere n'ubuki?
Ubukene, uburaya, ubwomanzi ndetse n'ibizererezi no kurwanya ibiyobyabwenge.
Ni ijambo rikomeye cyane, riraremereye, rifite ubutumwa bukomeye
cyane.
Warumaze mu buraya rumaze mu gihe kingana iki?
Nari mazemo imyaka nk'irindwi.
Reka murakoze ubwo turakomeza tuganire. Reka twakire na Ntirandekura Beata, uranyumva? Uraho neza, urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Nuko wowe ihorere munyarwanda imaze kukugeza kuki?
Ubundi ihorere munyarwanda yaje urandi umugore w'ubushobozi buke, nari ndi hasi cyane. Ubwo iraza dukoresha amahugurwa, twigisha kuringaniza urubyaro, kuboneza urubyaro. No,
ikomeza
no kwirinda SIDA no gukoresha agakingirizo. Noneho irangije tubumbira mu matsinda, tukajya tu amatsinda yo kuzigama no kugurizanya. Tugafatamo inguzanyo tugakora.
Inguzanyo mufashe mugenda mukazikoresha ibiki?
Bamwe baracuruza, nanjye ndacuruza, ndi mu bacuruzi. Abandi bakajya mu buhinzi n'ubworozi. Ubwo yangejeje kure niyubakiye inzu, mfite busheri yanjye ku giti cyanjye, ndabaga.
Ubwo ni ukuvuga ko utanga n'akazi, ntabwo ari wowe ujya kwishakira amatungo?
Abakozi nkoresha bajya gushaka inka n'abazibaga
bakazicuruza, bagacuruza inyama. Oya, ni byiza cyane rwose. None ubwo murimo murerekeza he rero? Reka tubaze Tumukunde, murimo murerekeza hehe muri kino gihe? Iyo mureba imbere musanga mwifuza kuzakora ibiki? Eugenie Tumukunde, nabazaga nti mwatubwiye ibyo mumaze gukora bimwe na bimwe kandi mukaba munabyishimiye, intera mumaze kugeraho, murumva murimo kwerekeza hehe? Icyo mufite ku mutima ubu ngubu mwifuza kuba mwageraho ni ikihe?
Ni byinshi twagezeho, dufite abantu basezeranye byemewe n'amategeko, ubu ngubu bafite ingo zibanye neza, dufite abantu babashije kubaka amazu yabo babamo kubera ko twabashije gutinyuka tukajya muri banki tukaka inguzanyo. Abenshi muri twe turikorera, nta n'ubwo wamenye ko uwo murongo twigeze tunawukandagiramo abenshi. Hanyuma tukaba dufite gahunda y'uko tugomba kwagura ibikorwa byacu tukabasha gukomeza kwiteza imbere. Abagore batinyutse.
Mwaratinyutse rwose, mukomerezaho. Reka twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, aho turimo kuganira n'abafashwa n'umuryango Ihorere Munyarwanda, bakaba bamaze kugera ku bikorwa bitandukanye barahoze bakora umwuga w'uburaya. Nibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu, aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Tujye noneho ku murongo wa telefone twakire bamwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza. Nguhereho Augustin. Augustin, telefone ye nk'uko mubyumvise iracitse. Reka ubwo twongere tuvugane na bamwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika cyangwa se bafashijwe n'uyu muryango wa Ihorere Munyarwanda, umuryango ufasha abantu bafite ubushobozi buke. Beata, nkugarutseho, ubwo bucuruzi mukora, izo nka ugura ukazigurisha, ubona wagira abandi inama yo kuba nabo babikora?
Nagiriye inama benshi cyane, nabo barabikora, bagakora n'ibindi bucuruzi butandukanye, kubera ko twese ntabwo twacuruza ikintu kimwe.
Naho Tumukunde, wowe iyo urebye ugasubiza amaso inyuma ukareba ahantu mwaturutse, watubwira mwatubwiye ko hari harimo n'abantu bafite umugera wa SIDA cyangwa se virusi itera SIDA, n'abari bararwaye ariko batari ku miti, iyo usubije amaso inyuma wabwira abantu turi kumwe muri uyu mwanya nk'ingorane cyangwa se ibibazo nyamukuru umuntu ukora uburaya ahura nabyo?
Murakoze cyane. Ndi kumwe na mugenzi wanjye uba ku miti ariwe Adeline, namubaha akagira ubutumwa atanga.
Murakoze cyane.
Alo
Adeline,
salame.
Urakomeye?
Ndaho ndakomeye.
Nuko wakoze rero ukora umwuga w'uburaya, wewe wawumazemo igihe kingana iki?
Mazemo imyaka icumi.
Imyaka icumi ntabwo ari imyaka mikeya, ni umwaka umwe gusa umuntu ashobora kuba yakwandura. Wakuyemo rero ubwo burwayi, hanyuma uyu muryango waje kugufasha gute?
Buri munyarwanda nyine yankuye mu muhanda nari maze kurambirwamo, ngize amahirwe baraza bankuramo, ndanabashimira cyane ku byo bankoreye. Mu bagabo nabanaga nabo mu muhanda nahisemo umwe, turasezerana ubukara abana byemewe n'amategeko, abana banjye barazwi. Mu gihe nagize amahirwe nkavamo ntabwo mbyaye, ariko ubona byayo barazwi kuko mbona bagenzi banjye bababyariyemo bafite ikibazo.
Icyo gihe mukora uburaya, hari mwahuraga n'izihe ngaruka, tuvuge nk'izo wasangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakamenya uko icyo kibazo giteye? Mwahuraga n'ibihe bibazo?
Ibibazo bya mbere twahuraga nabyo ni uguhohoterwa, tugakubitwa tutagira aho turega, nta n'umuntu twumva.
Aba bakubitaga ni bande? Ababaga baje
ari abagabo twaryamanye baradukubitaga icyo gihe, n'abasirikare baradukubitaga, n'umupolisi iyo twahuraga nawe yaradukubitaga.
Mu kubakubita barabakubitaga babazize iki se? Badashaka kubishyura, impamvu babakubitaga ni izihe? Cyangwa bagira ngo
muhuke? Abagabo badukubitaga badashaka kutwishyura.
Ni ukuvuga ko mwibwiraga ko murimo gukora akazi katuma mubona amafaranga, ariko nanone mugacyura ubusa?
Hari igihe bataraduhaga nyine bakadukubita kugeza ubwo turinze tunanduriramo. Naranduye mbana n'ubwandu ndi ku miti.
Ubona bigenda neza, abasirikare b'umubiri bagenda biyongera?
Nta kibazo mfite ubu ngubu. Ndi kuri iriya gahunda ya leta ko ya miti y'amezi atatu, nanjye ubu ndimo ndayifata, mfata imiti y'amezi atatu. Virusi zanjye basanze ziri munsi ya 19 nyine ntabwo zikigaragara.
Ubu nk'umuntu waba yatekerezaga kuba yajya mu buraya, kuko hari ushobora kuba atazi ibibazo nk'ibyo bibazo urabivuze, butwizere ko abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika babyumvise, ariko nk'umuntu waba bitekereza kubujyamo cyangwa gushoramo, undi wamugira inama ki?
Namugira inama yo kubireka agakoresha amaboko ye, kuko inyuma aho ngiri, aho mbirekeye nakoresheje amaboko yanjye kuko banyigishije gukora imishinga iciriritse ibyara inyungu, ubu nabashije kwiyubakira inzu yanjye nyibamo. Kandi banyigisha no ku kintu cy'iyobokamana, ubu ngubu ndi umuririmbyi, aho ndi ndakomeye rwose, nta kibazo mfite, nanagirana n'umushumba wanjye unyobora.
Nuko ni byiza rwose.
Nawe yantangira ubuhamya.
Urakoze cyane kudusangiza. Keretse niba hari nk'ikindi kintu wifuza kuba wageza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika turi kumwe muri uyu mwanya, mbere yuko nsubira ku murongo wa telefone ngo twakire abandi barimo kuduhamagara, hari akajambo wabagezaho?
Icyifuzo ngiye nakwifuza nuko kuba mwadutekerejeho, mukaba mwifuje kudutekerezaho mukatuganiriza. Hari bagenzi bacu baba bakirimo, tugize nk'ikintu tubona natwe tukabakurura, tukabazana, tukabafasha, bakaba bavamo, byaba ari byiza kurusha.
Ni igitekerezo cyiza rwose. Ahubwo mujye mugerageza kureba naho aho ngaho mwebwe mwakubitirwaga ku muhanda, nabo mugerageze kubegera, yenda mubabwire ko namwe iyo nzira mwayinyuzemo, ariko kandi ko ubu ngubu mubayeho neza kurushaho.
Turabegera tukabigisha, kandi nabo iyo batubonye, usibye ko wenda kubura ari amabura kindi, iyo babonye bakabona nk'uko nari imeze, bakabona n'aho ngeze, nabo baba bavuga ati natwe waduha tukagera aho ngaho ugeze. Ni uko ngiye nagize amahirwe nyine uhora mu Nyarwanda ikankadoroma, ubundi rwose bangiriye neza.
Urakoze cyane Adeline rwose. Ubwo ube hafi, ndumva ubwo muri kumwe na Tumukundeje, ni nabwo ngubwo nawe tushobora kuza kuguha ijambo mu kanya. ni hagira ushaka kubaza ikibazo kikaba kikureba cyangwa se kireba Eugene leka noneho subire ku murongo wa telefone twakire Peter. Peter turi kumwe?
Yego.
Nge. Urahagana he Peter?
Ndi Gitega mu Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ufite icyumviro.
Yee.
Nkaba ntanguye gushima ko mutumiye mwatuzaniye. Nkaba ngomba gutera kubyerekeye urumva ko umuryango bashinze werekeye ibyo gufasha abahoze bakora uburaya b'abagore ibyo ntanguye kubishima ugamena icyo ni igikorwa kiza bakoze. Nkaba nsaba yuko wotegura nk'igisho baha ugwaruka kuko ugwaruka rwinshi siritugwa bakobwa nibo baja batangwa abantu by'ubusambanyi kuri aba babuze icyo bakora bagujije ibiganiro byinshi mu banyagihugu bakerekana ingaruka mbi ziterwa n'umugera wa sida bituma n'ugwaruka rutaca rujya mu rugo ngo uhurumbira uko kujya mu buraya. Ikindi kintu nosaba ni uko boca basaba umudirekiti bagategura umugambi ugiye rwo kwigisha ugwaruka ingaruka mbi zose zishingiye kwishyuka uwo mugera bagasaba kandi Leta yo kuyoshinga amashyirahamwe kugira ubuzi bugwira kuko benshi babijyamo kubera ata buzi buba buriho ata n'icyo baba bafise bimariye. Hama nkasaba yuko wacyo kuba no mu Rwanda boja no mu bindi bihugu bakaza bayigishe nk'uko ubwo buryo nawe wabutanguye kugira bikire bayuko bamwe mwari ko barashinga intaha yuko ubu bikenwa bubatse inzu reka bageze igihe batanga ubuzi bumva bakaza barahanura hamwe nko muri East Africa dusanzwe turimo hamwe usanga uwo mugera watukijwe hose. Nkaba ndabashimiye murakoze.
Urakoze cyane Peter ku cyiyumviro cyawe. Ubwo mu kwigisha nyine n'ubu ni uburyo bwo kwigisha ibyo barimo batubwira turagenda tubifatiraho amasomo buri wese aragira icyo akuramo utarusobanukiwe n'ibibazo cyane cyane ibibazo by'uyu mwuga w'uburaya. Ubwo ndizera ko ikiganiro kijya kurangira hari icyo akuyemo kifatika kandi kizamufasha mu buzima bwe. Urakoze cyane Peter.
Nawe murakoze.
Ye twakire na Innocent. Innocent uranyumva?
Kwenda nyumva.
Wowe urahagana he?
Ntiza mukanyosha mbishira cha bucumbo.
Mukanyosha se mwifashe mute?
Ego na mahoro akazuba niko mbona ari keshi.
Ni ukugerageza kujya mu nzu mukaryikinga. None hari ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho muri uyu mwanya?
Hano ni igitekerezo twari gushimwa gushimwa gushyira hamwe rizofasha abakenyezi ubuntu bakabaha n'imiti hama tukavuga n'icyo gushyira hamwe kuko fikisine mu Burundi kubwira barikengera abakenyezi yuko batugana umugira wa sida naho nyine bariho ni benshi hama tukavuga yuko ntibofasha n'abakenyezi gusa basi bafashe n'abagabo nabo nyine bategana umugira wa
ishyirahamwe. Ariko hari amashyirahamwe aho ngaho y'abantu bagendana umugira wa sida babuyazi Innocent? Innocent banza telefoni ye icitse nagira ngo mubwire ko mu Burundi naho hari amashyirahamwe afasha abagendana umugera wa sida. Nibutsa kandi ko ari Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho tuganira n'abahoze bakora umwuga w'uburaya ubungubu bafashwa n'umuryango Ihorere mu Nyarwanda batubwira uko bavuye muri ubwo buraya aho bageze ndetse naho barimo kwerekeza. Nagira ngo gato dusubire nanone muri Rubavu. Turi kumwe na Beata, uracyari ku murongo wa telefone?
Ndi ku murongo.
Umaze kumva abo tumaze kuganira abagenzi bacu turimo kuvugana, wowe inama nyamukuru wumva wagira abarimo kutwumva ni izihe?
Inama nabagira, njyewe hari ikintu cyanshimishije cyane nk'ikintu cyo zigama no kugurisanya
mhm
ko twatangire kudufranga duke cyane ko biragoye kwizigama igiceri cy'ijana ukagenda uzamuka ukiteza imbere
mhm
ukabasha kwiyubakira inzu ukagaburira abantu ukabarihira amashuri ukagera kuri busheri ni ikintu gikomeye cyane
mhm
inama nabagira nuko bakora ikintu cyo kwizigama no kugurizanya ni ikintu cyiza cyane abantu bakishyira hamwe bakajya bizigama no kugurizanya
nge ese ubwo uravuga ngo kuzigama ugakora icyo ugakora iki urimo kubikora wenyine cyangwa ufite umugabo
ndamufite
mhm ariko wabitangiye nta ufite ubwo uvuze turimo ndamufite
nawe nari mfite icyo gihe
mhm hari abatiyizera cyangwa se bumva ntacyo bashobora kugeraho badafashijwe n'umugabo wowe urabigaragaza ko wabashije kugira icyo ugeraho none bo wababwira iki bo
nababwira ko batagomba gutegereza gusabiriza cyangwa se kurindira ngo umugabo aranzanire isabune cyangwa isukari ko bagomba gukora bagashakisha abarashe watera nikira kugashakisha kishira hamwe n'abandi mu matsinda none wo kaziteza imbere utarindirenze umugabo aramara
ye rwose kwirirwa bategereje ko umugabo ari wugira ikintu yabaha kandi nabo bafite amaboko urakoze reka ubwo noneho mbaze na Solange Solange mani niho uranyumva wowe
ndakunje
ye ikaze ku ijwi rya Amerika nawe wahoze mu mwuga w'uburaya watubwira iki ku bijyanye n'uwo mwuga
none wabwira ku mwuga w'uburaya natangiye nk'uri mwuga w'uburaya ariko ubu ntabwo nkiwukora natangiye ndi umwana mutoya uba mu muhanda nk'uri mwuga w'uburaya nyuma ndi kubona Ihorere Munyarwanda idushishikariza kuva muri uwo mwuga itwigisha ku bintu bijyanye kuboneza urubyaro ko twakirinda virusi itera sida ndetse tukayirinda n'abandi ubwo idukoresha amahugurwa tukagenda tubyigisha n'abandi buhoro buhoro iza kutubumbira mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya twasangiye twizigama igiceri cy'ijana tukigoboka n'igiceri cya 50 uko twagendaga twizigama niko twanagurizanyaga ubwo nza kuguzamo amafaranga make cyane ashoboka ntangira gucuruza ndavuga ati reka ncuruze nimba nandi kunguka uyu mwuga nzawusezerera burundu natangiye ncuruza ibisheke
mu isoko mu isoko cyangwa ku muhanda
inyungu najyaga mbona nayisubizaga mu ishinda nyizigama menshi habamo ibyo kugura imigabane umwaka urangiye tuza kugabana amafaranga ya mbere nagabanye 19,000 19 ndavuga reka nsabe inguzanyo mu itsinda nongereho ndebe ko nahindura ubucuruzi 19 nongeyeho banguza ibindi 30,049 nigire nano ndavuga ngo uwashinga akabari ajya ncuruza ibigimwe y'ubushera ngareba ko hari aho byamvana ava muri uwo mwuga uko nabicuruzaga nibwo ndi nsanzwe nkora uwo mwuga ariko nkagenda mbicikaho buhoro kubera kubona ku mafaranga naje kujya ahantu nkodesha inzu ncururizamo bwa bushera mbona ndi kunguka ndi kubona abakiriya uko ndi kugenda nunguka inyungu yanjye nagendaga nyibika nigira inama yo gufunguza konti
hari umuntu ariko urimo guhonda ibintu inyuma aho ngaho ntabwo sinzi niba ari wowe inyuma yawe cyangwa niba
ntabwo ari njyewe ni abantu bari kubaka iruhande rwanjye
nuko
inyashyira kuri konte
nza kuvuga tse kwa amafaranga ndi kuyakira kuri konti atari kubyara inyungu ubundi yamaze nyakuraho ndavuga ubucuruza ubushera byonyine ntabwo bihagije ahubwo nashyiramo n'ubundi bwoko bw'izindiza bazifundike za Bralirwa amafaranga nayakuyeyo ndarangura mbona biri kugenda nta kibazo ariko uko nacuruzaga niko umwuga wo yagendaga uri kumvamo buhoro buhoro bigeza nza kubona n'umugabo urabana ubu turi kumwe byemewe n'amategeko akabari kanjye ndacyagafite karakomeye harimo inzoga z'amoko yose
iyo ni intambwe ikomeye iyo ni intambwe ikomeye
nta nubwo nkiba mu tsinda rimwe amatsinda ariyongereye ubu ngeze mu rwego rwo kujya mu matsinda ane kandi yose nkayizigama ngura imigabane niyubakiye ni inzu nziza ishimishije
nuko nuko
curuza ako kabari ngabaga n'ingurube
urazutsa se muri ako kabari kawe
oya
ndaranguza
abasigirana muri Kongo
ubu wowe wagize amahirwe se yo kuvamo kuva muri uwo mwuga w'uburaya uri ukiri muzima
nawe uvuyemo Burundi ubu mfite umugabo wanjye twanarasezeranye byemewe n'amategeko
nuko nuko mufite n'abana ndamwumvise ahubwo aje kudusuhuza afite imyaka ingahe
uwo mfite uwo nari yanafite ukwezi n'igice mfite n'undi w'imyaka umunani mfite n'uw'itanu
nuko nuko amezi umunani ni mwonkwe ndumva akiri uruhinja nuko nuko rwose ubwo turakomeza tuganire ndagushimiye reka twakire ku murongo wa telefone twakire David
karame
urahagana
ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda
David urafite igitekerezo cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza
harimo igitekerezo no gushima hari n'ikibazo byose ndabifite icyarimwe
ngaho bitugezeho rwose turabitegereje
ndeka mbanze nshimira abatumirwa babashe kutugeraho uyu munsi ngira ngo iki kiganiro twari tugitegereje turi benshi kuko ubushize twabashije kumva igice cya mbere cyacyo nshimire bwana mwana nawe wabashije kuba yatugezaho amasezerano yabashe gusohoza amasezerano yadusezeranije hanyuma ndandenze nabuze icyo navuga ariko
kubera iki ubwo bigomba kuba byagushimishije cyangwa se hari ikintu urimo gutekereza wumva ko gifite akamaro niko mba ariko mbivuga
cyane rwose ngira ngo sinzi uburyo nabivuzemo ariko nishimye cyane no kumva hari abantu bavuga ati hari icyo twagezeho bitewe n'iki gikorwa runaka twarahanga ubu hari aho tugeze ngira ngo iyo umuntu abashije kuba yabyumva biramunezeza cyane kandi akumva arishimye birenze uko umuntu sinzi uburyo nabivugaho
wakoze cyane kandi nawe kuba udukurikira buri gihe kuko nawe uri mudatenguha
cyane rwose hanyuma nakurikiye intara bakoreramo ngira ngo hari nta mu burasirazuba nta hantu bakorera ariko mu burasirazuba hari amagurupe cyangwa se amatsinda yaturwanya sida ndetse nashinzwe no gutanga ibiganiro ariko mpamya ko nabo babashije kuba bagera muri sa zone akagera n'uturere duke cyangwa se bakagera n'akarere kamwe gahagarira uturere twose ngira ndahari byaba byiza kurushaho nanone bikareka guhera mu ruhande rumwe bikajya mu ntara zose kuko numvise bafite intumbero nziza cyane bafite icyerekezo kizima cyane rwose
ntavugiye Aimable nubwo ari hafi arakurikiye ariko ntabwo tumufite ku murongo wa telefone muri uyu mwanya ariko icyo nakubwira nuko akenshi amashyirahamwe cyangwa se imiryango bagenda bakora bakurikije nabo ubushobozi bafite ubwo bashobora kuba bafite ahantu bakorera hafi y'iwanya aho ngaho cyangwa se mu bindi bice by'igihugu ariko ndibwira ko igitekerezo baba bafite ari ukugera ahantu henshi hashoboka
hanyuma abo bashiki abo bari n'abategarugori ntibatere aba bumve ko batari bonyine, bumve ko natwe tunejejwe tukabishema n'ibyo bamaze kugeraho. Kuba baratangiye mu rugendo rutoroshye, hakaba ari aho bamaze kugera, turabyishimiye cyane. Ngira ngo n'abari kubumva bakiri muri izo nzira nabo bifuza kuvamo, nubwo bitaba byoroshye, ariko nabo twizeye ko niba bari kumva kino kiganiro nabo hari imyanzuro n'ibindi mishya bafashe kugira ngo babe babasha kuba babivamo, bagire aho babasha kuba bagera. Hanyuma bwana mwana, nawe ngira ngo niyo wenda nk'ikintu kintu namubaza wa gatana mwana nk'ubu abyumva ate nk'iyo ari kumva isosiyete ahagarariye cyangwa se itsinda ahagarariye hari ibikorwa rimaze kugeraho byiza gutya, ese muri we nk'abayobozi afatanyije kuyobora yiyumva gute, biyumva gute? Baze kugeraho batubwire, kandi batubwire n'intumbero bafite mu gihe kizaza, kandi bongere badusubiriremo.
Turaza kureba ko twamuhamagara hanyuma agire icyo yakubwira. Urakoze cyane David.
Ejene urakoze cyane.
Nawe urakoze kudukurikira no kuduha ibitekerezo byawe. Twongere tubaze n'umwe mu bahoze bakora umwuga w'uburaya, Jeannette Uwimana wo muri Muhanga. Turi kumwe?
Turi kumwe.
Ni wowe watubwira iki rwose kuri uyu mwuga n'aho ugeze muri iki gihe?
Mbere na mbere ndamanza gushimira Ihorere Munyarwanda yaje ikatwegeranya turi abadamu bari barahejwe inyuma tunywa ibiyobyabwenge dukubitwa buri munsi nta buyobozi butuzi, bakaza bakatwegera bakadukorera amahugurwa tukabasha kuva mu muhanda tugakora akazi gatandukanye, amasuku, ubuhinzi, ubworozi, tukabasha kwiteza imbere, bakadufasha cyane ku buryo bushimishije. Harimo abadoda, harimo abacuruzi, tukabasha kubaka amazu muri make, ndetse tumeze neza, dufite abana biga amasegonderi, dufite n'abamaze kugera muri kaminuza. Nizere yuko urwego tugezeho ubu ngubu rushimishije, kuko muramutse munatubonye yenda atari kuri telefone ntabwo wampagarika hariya ngo uvuge bati Jeannette yaba yarigeze gukora umwuga w'uburayi. Mu nzego z'ubuyobozi twibonamo ubu mpagarariye senefu mu kagari
nk'abantu bari tuvuge bari mu Burundi. Ubwo ni uwuhe muryango uhagarariye?
Senefu mu nzego mu badamu, mu rwego rw'abadamu, ariko mbere ntitwibonagamo kuko mbese bavuga ati dore za ndayaho duciye, ariko ubu ngubu bavuga ati dore ba badamu bafite abagabo.
Ubu murabona nyine bafite icyizere, ni cyumba na bubaha. Ndavuga nti murabona bafite icyizere bakanabubaha.
Baratwubaha cyane, kubera kuko iyo babona nk'umuntu ahoze mu mwuga w'uburayi afite umwana wiga muri kaminuza akabona inzu atahamo, kandi mbere baradushoboraga mu nzu buri munsi, amafaranga y'uburayi nta kintu atumariye, tutabasha no kubishyura izo twakodeshaga.
Ariko nta nubwo banabivuga ngo uriya yahoze mu mwuga w'uburayi,
ntabwo babivuga kubera kuko dufite abagabo twasezeranye byemewe n'amategeko.
Rwose ni byiza cyane. Ubwo reka dukomeze tuganire twibutsa abo turi kumwe ku ingi ya Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka nongere ngarure ku murongo Aimable. Mwana nawe uranyumva?
Ndabumva.
Sinzi namwe abashije gukurikira, ariko hari nka David wo mu burengerazuba mu burasirazuba bw'u Rwanda yibazaga niba naho mwaba mukorerayo bitabaye ibyo mukaba mwanahagera, ndetse ngo mukagera no mu bice bitandukanye by'igihugu. Nari namubwiye ko akenshi biterwa n'ubushobozi umuryango runaka cyangwa ishyirahamwe riba rifite. Ikindi yashakaga yavugaga ati ngo yifuzaga kumenya uko wumva umeze iyo ubona ishyirahamwe uhagarariye cyangwa ukorera rifite ibikorwa bimaze kugeza abantu nk'abamaze gutanga ubuhamya, rimaze kubageza aho bageze, ngo wumva umeze ute?
Ndakozeje ni ngira ngo ku bijyanye n'ikibazo yarabajije, iburasirazuba twakoreyeyo cyane cyane mu karere ka Kangoma, ariko ntabwo group cyibwe cyangwa se abo twahaga serivisi za cyari icyo cyiciro cyari icyiciro cy'abana n'ubwandu n'abandi bafite ubushobozi buke, ari nk'uko igira bigaragazwa n'ubudehe kuko no kubahitamwo na twaranaga na n'umurenge mu kwidentifya abo bantu. So abo nabo barafashijwe, bahawe inka, bahawe imirima itandukanye, bahinga amananasi ku buryo n'ababana n'ubwandu n'indyo yabo yashoboye kwiyongera, kugira ngo kuko urabona iriya miti banywa bifite imbaraga biba bisaba kuyinywa wariye. Icyo nacyo cyarakozwe Iburasirazuba, cyane cyane mu karere ka Kangoma. Hari amakoperative cyangwa se amashyirahamwe twagiye dufasha atandukanye, ariko nk'uko bihagaze turacyakomeza gushakisha amikoro kugira ngo n'icyo cyiciro kindi turiho tuvuga yabajije kijyanye n'aba badamu bahoze mu Burasi cyangwa bari mu Buraya bashobora gukomeza guhabwa izo serivisi ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'icyiciro cya SIDA no kwiteza imbere mu mibereho. Uko amikoro agenda dushoboza niko tuzagenda dukora extension y'ibikorwa. Ngarutse uko niyumva ni ikibazo kibi nk'izi kwiyumva ni ukuvuga navuga ko numva hari ikintu nanjye ndiho nkontribua ku gihugu cyanjye mu guteza imbere abatishoboye. Kuri njye numva nanjye nishimishije iyo ubona ibyo ukora bigenda bitanga umusaruro, nta kuntu utakumva neza.
Hari rero mumbabarire sinibuka neza niba ari Peter cyangwa Innocent, ibyo aribyo byose ndumva ari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika waruduhamagariye mu Burundi, yibazaga niba ibikorwa byanyu bishobora no kwambuka umupaka, cyangwa se niba wanamubwira niba hari abandi mwaba mukorana, cyangwa se uburyo haba hari ibikorwa mufatanye cyangwa se inama wamugira mu bijyanye no kwirinda SIDA.
Ibikorwa hari ibyo dufatanya cyane cyane mu bijyanye na advocacy ni mu rwego rwa East Africa, kuko nk'ubu hari act ya HIV management bill law yagiyeho na key population irimo nabo kugira ngo bashobore guhabwa izo serivisi. Ntabwo tujya ngo twimplementinge, ariko mu rwego rw'ubuvugizi ni ukuvuga ngo hari ubuvugizi bwakozwe. Iyo hagiyeho amategeko meza atuma n'abashyira mu bikorwa ibikorwa byabo nta nzitizi bafite. Iryo tegeko rero ryamaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko ya YALA, ikindiza no gushyirwaho imikono n'abaperezida b'ibihugu bigize umuryango w'Iburasirazuba, East African Community. Iryo tegeko rero rya HIV management rirahari, rizakoreshwa ku buryo rigiye kujya rishyirwa no mu bikorwa mu bihugu bitandukanye, kuko iyo rimaze gutorwa ibihugu bitandukanye birishyira mu bikorwa bigomba bagomba kurikurikiza. Icyo nabivugaho nayo ibyo kuvuga kwambuka imipaka, ntabwo turagera ku rwego rwa implementation tuvuga ngo turambuka imipaka, kuko ibyo bijyana n'amikoro turacyarwana n'uko n'imvubuke n'Iburasirazuba hari target group ntabwo turazigeramo neza n'abandi. Ni ukuvuga ngo tubanza gukemura ikibazo kiri mu rugo, noneho tukazareba inyuma amikoro adukundiye uburyo twakora expansion.
Birumvikana. Yego, rero abo bifuzaga kumenya uburyo bwo kurwanya SIDA biri mu rwego rw'akarere, ubwo ndumva nta mpungenge bakwiye kugira kuko biri mu nzira. Twakire ku murongo wa telefone Gordien, uranyumva?
Ndabyumva.
Urahagana hehe?
Mubundi mwarakaruzi.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni ikibazo nari nzizi kumwe nabamaze ndamutumutumiye
arakumva.
Kugira ngo babigenze mu bindi bihugu duhari nko mu Burundi ho nta bindi bihugu byo bigize u Rwanda,
ko tukumva nabi, wasubiramo ikibazo cyawe?
Ntabwo ndamubaze kiyaburi kivuga kugira ibyo bikorwa byabo bishyire mu bindi bihugu byabo, dufate mu bihugu dufate nk'akarongo nka mu Burundi. Cya kabiri, niyo mvuga mbega uburyo bakoresha babukura hehe? Murakoze.
uburyo bakoresha yedeka bimwe byancitse ariko reka mu mwanya Aimable gusubize
ngirango kibazo kiwe ntabwo yumvikanaga neza ariko numva aho yaganishije naho
uburyo cyane cyane
naho dukura mikoro aho dukura mikoro nta handi hari za cotisation z'abanyamuryango ariko noneho hakiyongeraho no gukora imishinga za project proposal haba hari call for proposals navuga gute guhamagarira gupiganirwa imishinga itandukanye nka twavuga nka Global Fund twavuga nka PEPFAR USAID PEPFAR twavuga n'abandi ba partenaire nka Amplify Change n'abandi batandukanye ni ukuvuga ngo ni amapiganwa binyura mu mapiganwa tugapiganwa imishinga itsinze igahabwa funding none izo funding zigashobora kugera kuri abo bagenerwabikorwa ariko nyine nk'uko nabivuze iyo mishinga iyikorwa iba izisubiza
ibibazo biri mu gihugu
kuba gifite ibyo twita ama plan strategique aba yaremejwe n'igihugu kugira ngo dushobore gukontribuye kuri national response
birumvikana ku murongo wa telefone dufite na David undi David agomba kuba yavuyeho reka ubwo noneho dukomeze gato yansubira nanone kubaza bagenzi bacu bahoze bakora umwuga w'uburaya ariko bakawuvamo barimo kutuganirira intambwe bamaze gutera ndetse naho berekeza nagira ngo nkugarukeho Eugenie uranyumva
ndabumva
wumvise bamwe mu bo twaganiriye baduhamagaye ndakeka David yavuze ati rwose bashiki bacu ntimwumve ko muri mwenyine ntitubatererana ntiturabumva wowe bakurikije nyine aho yumva iyo ntambwe mumaze kugeraho wowe iyo wumvise amagambo nk'ayo uyakira gute
binyongerera icyizere ndetse no kumva nkomeye muri njye ndetse no kwagura ibikorwa cyane ndetse no kuba nashishikariza n'abari mu mwuga w'uburaya ku buryo imbaraga zanjye nongera kuzongera mu ibyo bikorwa ku buryo abenshi cyane babana na virusi dufite itimu igomba kujya kubigisha abakiri mu mwuga w'uburayi ahubwo nkabona navuga ngo bibaye byiza ihorere munyarwanda twebwe tuyita umubyeyi wacu ibashije kongera kubona imbaraga ikabasha kongera kwagura ibikorwa byayo ndetse ikongera gufasha urubyiruko rwo kwishora muwo mwuga w'uburaya cyane ko harimo abana batoya cyane intangayi muhanga benshi barenga nka 400 uko twakoze ibarura turababarura dusanga turabafite ubwo rero twebwe ku ruhande rwacu twarangije kwiyubaka intumbero yacu nuko ibikorwa byacu ndetse n'imiryango yacu tubasha kuyagura tukagura ibikorwa tuba turi gukora ariko tutibagiwe n'abandi tubona bacyandagaye nk'uko natwe twari twandagaye ubwo navugaga rero ngo urire munyarwanda ibashije kugira ubushobozi ikabasha kwandura abo bana ndetse bakwirakwiza n'icyorezo cya sida yaba byiza murakoze
urakoze cyane reka tusubire nanone mu karere mu ntara ya Rubavu Beata uranyumva Beata turi kumwe nagira ngo nongere nkugarukeho umaze kumva ibyo tumukunda avuze wowe iyo umuntu avuze ati nshimishwa n'intera mumaze kugeraho wowe ubifata gute hanyuma icyo kibazo cyo kwigisha urubyiruko cyane cyane rw'abakobwa kugira ngo birinde uburaya wowe ukivugaho iki
nase turabikora kuko n'amatsinda twarayaguye tugenda dufasha n'abandi bagenda badinjiramo tukabajyana mu matsinda ahubwo ikintu twasabaye Aimable wenda yabishyira n'izindi ngufu zirenze akadufasha
niyo bwaraza kutubwira icyo abitekerezaho turacyari kumwe kuri telefone
perezidante wacu uhagarariye amatsinda witwa Mugabeka Jodir nawe mumuhamagaye
ikibazo yitwa nari mfite telefoni ye namuhamagaye ariko telefoni ye ntabwo ya mbere ntiyacagamo neza iyo yaduhaye nayo nta yagendaga icika kugeza ubu ntago twabashije kugira ntago twabashije kumubona ariko twari twamuteganyije nawe kugira ngo tuvugane nawe nuko mbona hasigaye akanya gatoya hasigaye akanya gatoya iminota iri munsi y'itanu ntabwo nzi niba biri bukunde kandi dufite umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika Felicien mbere yuko mpumwanya Aimable kugira ngo abashe kugira icyo avuga ku byo mumaze kuvuga twakire Felicien
Felicien
urahagana he
yewe ndi Kamara muri Uganda
Kamara mwiriwe mutese
turabona ikibazo turashima Imana
nuko none ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kugeza ku bo turimo kuganira hano uyu mwanya ni ikihe cyangwa ku bakunzi b'ijwi rya Amerika
igitekerezo ntabwo nari nakurikiranye ikiganiro hari utwo nari mugiyemo ahubwo mwanyibutsa nk'ikiganiro barimo kugira ngo mbashe gutanga inyunganizi cyangwa se igitekerezo
ndeka noneho ubwo ndabona amasaha atujyanye twari turi mu kiganiro ku bantu bahoze bakora umwuga w'uburaya ubu bafite intambwe bamaze gutera ndetse banatubwira naho barimo kwerekeza bakoze ibikorwa byinshi birimo kugirana inama kugurizanya babugeraho bakora imishinga ibyara inyungu nuko ubwo rero tukaba turi kumwe nanone n'umuhuza bikorwa w'ishyira hamwe ihorere mu Nyarwanda ryabafashije kugera kuri iyo ntambwe nibyo twari turimo muri make
igitekerezo natanga hariho abana benshi bishora mu busambanyi kandi ngo bari gushaka amashiringi cyangwa se amafaranga ariko ugasanga bari kwiyandagaza cyane ikibabaje ni uko nta n'umusaruro ushimishije bakuramo ngo babe bakiteza imbere babivemo ahubwo bakabigumizamo bakarinda baba abakecuru cyangwa se abasaza nta kintu bakuyemo ahubwo igitekerezo natanga nuko bakomeza bakajya mu ishyirahamwe noneho bakareba nimba bakiga umushinga runaka noneho bagasaba leta inkunga ikagira ikibunganira nicyo gitekerezo njyewe naba
rwose urakoze cyane Felicien reka ubwo ijambo rya nyuma ndihe bwana Aimable mwana nawe muri makeya ndabona tugeze ku musozo rwose muri make ikintu mwavuga bagarutse cyane ari na Felicien n'abandi bagarutse kuri iki kintu cyo gufasha urubyiruko cyane cyane mu kurwigisha wababwira iki muri uyu mwanya
murakoze ni ngira ngo ku bijyanye n'urubyiruko ngira ngo nawe bari mu buraya benshi usanga urubyiruko nyine ni muri urwo rwego tuba dushyiramo imbaraga kugira ngo turebe nabo batigeze bagezweho ubwo bufasha kugira ngo bashobore kuba babubona dukomeza no gushyiramo imbaraga mu gushaka amikoro tuboneho n'umwanya wo gukangurira abadutera inkunga ko bakurushaho gushyiramo investment muri icyo cyiciro kugira ngo turebe ko dushobora kugira rero tuyakora cyangwa se dufasha mu rwego rwo kugira ngo ikintu cyatuza kitabatwara ndetse banayizamura mu bukungu ikindi ni uko nashimira cyane cyane abo twakoranye ikiganiro ndavuga abagenerwabikorwa batanze ibitekerezo ndetse n'ababajije ibibazo nongera gushimira ijwi rya Amerika kuba ryaduhaye umwanya cyane cyane bijyanye n'umunsi mpuzamahanga w'umugore nongeye kubashimira
reka tugushimire cyane nawe Aimable mwana nawe kuba waremeye kutuganirira ukaba wabashije no kutugeza kubabona ibikorwa kubagezwaho ibikorwa n'umuryango ihorere mu Nyarwanda nkabagira ngo nshimire rero abo twari kumwe Wivine Veyata Solange Eugenie Jeannette Adeline ndetse n'abandi mwese mwaduhamagaye mwese tubashimira kuba mwakomeje gukurikira ijwi rya Amerika nshimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Kelly Nashwan na Fatuma Karara Animasi kuri mikoro ya Eugenie Mukankunsi mwese mugire ibihe byiza turi kipitsina be we are the winning team turi kipitsina be we are the winning team sisi ni washindi be we are the winning team sisi ni washindi be the winning team my baby city everything I do it for you my future
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.